how we fly. Yeah, na na na.
Ooh, na na na.
Yeah. It's another one.
Yeah. Damn your piso.
Damn piso.
It's a ball, yeah.
Dre on the beat.
You my woman, my superwoman. You my woman, my special woman.
You the one,
one.
I'll never let you go. Penzi lako kweli linanipa joto, linanipa joto. Mutoto rojo rojo na penye upasipo, na shavu lake lenye dimpo. Sinipe kisogo, nipapase shingo. Yoma embe dodo.
Aliwa, aliwa.
Omunu njikwe madeno nyamu butufu yono.
Aliwa, aliwa.
So fresh and clean, smart and wise.
Aliwa, aliwa.
Omutufu kwe madeno nyamu anunji yekwe.
Aliwa, aliwa.
Yekwe.
You my woman, my superwoman. You my woman, my special woman. Na vile uko sexy, unapendeza kwa sura na pia kwa umbo. Kukuwacha ndo siwezi, mana wewa nifanye kataa kuwa single. Nobody else but you. In my heart I got only you. For sure I will battle for you, and I'll die for you. I won't give up on loving you. I won't give up on fighting for you. I won't give up on loving you. You're my woman, my superwoman. You're my woman, my special woman. No, 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 no.
Aliwa, aliwa.
Ona wengi ila wewe peke yako.
Aliwa, aliwa.
My number one, wengine nitake nini.
Aliwa, aliwa.
Ona wengi ila wewe peke yako.
Aliwa, aliwa.
My number one,
wengine nitake nini. Jora penye upasipo, na shavu lake lenye dimpo. Sinipe kisogo, nipapase shingo. You my embe dodo.
You my woman, my superwoman. You my woman, my special woman. You my woman, my superwoman.